Adile love kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Adile love kuni, adile okwala kuni, adile agwala kuni, ndio wewe umenipasua kichwa. Mele tigonjo konjo hakamiga marabazaza bamidapiri nidezeza hakomina lari mai okumavu atiberimi masinyo piri erimi nyosini vezuri mai nilanjoza hagwale nyajiaji nanasile ikatia isu nimolo konyisu usini koshoro forever ni wewe tu tena hakamina dini undini masu miyosi aiko ni mafu hikenyada aiko ni mamanifu Sura iko sinio situ Adile love kuni Adile okwala kuni Adile agwala kuni Ndio wewe umenipasua kichwa Adile love kuni Adile okwala kuni Adile agwala kuni Ndio wewe umenipasua kichwa Uma unanichoma Cheza kama nyoka
Wewe tu, wewe tu
L-O-V-E love I'm in love Mbaza yote in love Hanzi kiwono yote kuchagua Dwakali Love, love, switcha kwa si In love, disco giza si Mapenzi I'm in love Mbaza yote in love Hanzi kiwono yote kuchagua Dwakali Love, love, switcha kwa si Kukizasi mapenzi Adile love kuni Adile okwala kuni Adile agwala kuni Ndio wewe umenipasua kichwa Adile love kuni Adile okwala kuni Adile agwala kuni Ndio wewe umenipasua kichwa